baby, you know I'm out here working. I know you miss me, and I miss you too. I'm coming back home pretty soon. I'm out here just trying to put in that good work. But as soon as I'm done, now cause I'm done, so just wait for me, okay? But meanwhile, I got a message for you. Listen. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, jusemi shapita ka wiki. Najua kuna vume ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, jusemi shapita ka wiki. Najua kuna vume ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kuchapa kwa kiti, as soon as I'm in the city. Yosi kusivaya tapanti, juna kuja na nje afisi. As soon as mifika Nairobi airport, na kupiga kakwiki. Then as soon as tufike kwa keja, I swear utajua ni mazishi. I'm coming to give you the tongue, cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it and lick it until I'm done. I'm coming to give you the tongue, cause baby you know you the one. I'm coming to lick it and girl I'ma lick it and lick it until you come. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be on it for this, jusa imeshapita ka wiki. Najua kuna vlome ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, jusa imeshapita ka wiki. Najua kuna vlome ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. Mekuwa na ma fantasies, can't wait till nipande yo ndege. Mechoka kupigwa na njeve, nakuja kukupunguzia nyege. Uku tu madini kibao, wanani tamani mpaka walami, wanani offer punani. But mina takele macha nyumbani. Nakuja tu misbehave, kazile pati za masaku. You see waweli tu wachani kama madenge na wahu. Sijali mine sema hadarani, you a queen sims chana flani. Na pia nono kiwa mama nani, juna kuja kani mimwagandani. Na usijite mwanaume kama ujui kulamba, juwasa meonja kwingine utabaki kwa blanda. Tadhani mini mkulima vile miwa na mpanda. And if my girl is sitting at the top, then she wezi man kuwa under. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, jusemi shapita ka wiki. Najua kuna vlome ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti. Nakuja kukupiga stick, nakuja kukupiga miti. I know you be yearning for this, jusemi shapita ka wiki. Najua kuna vlome ni miss, usijali mambo itakuwa fiti. Nakuja kukupiga kiss, nakuja kuguza matiti.